sikia utamu, harusi tunayo. Kutoka kwa mtama dakacha hadi mkunguni kwa ngoa zero, it's a special dedication. Kutoka kwa Timothy Rua, wapi Purit na wake Joji Tiger.
Kwa shukuru Maulana kwa kutuajalia siku ya leo, ni furaha harusi tulaingojea imetimia. Mario Ambaka Vindakala hawana lafsemi, wamepigwa na butwa, harusi twaishuhudia.
Nigeria story,
Nigeria
harusi
leno munayo.
Purity na wapa Joji,
manahalana
ni urembo,
maza somana
we Joji uzipata lua.
Karitunze
Purity
niye wako,
babangu mbao na mama kazo watoa radhi kamili.
Mkakale soyo soyo nyumbani menu,
leo hakuna nonono, ni yesi yesi tupu imetimia.
Tushangilie mandugu bahati sikubali, Kabibi na Mary na Sanita, Rehema Jeli na Salama, Mulageni Purity anenda, Mahenzo mapenzi na Maitha, Franki Kombo Mlageni dada. Mana Joji ana muhala, mkunguni ndo masikani.
Sitaki mwingine mimi Purity, we Joji ndo chaguo langu.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
sionere mwingine nikikona uwe Joji ndo chaguo langu.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
mbele ya Mola kanisani wajue tunapendana.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
hakuna nonono, yesi yesi tupu, nivishe pete niwe wako.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
wapi wale mashangazi wa nguvu, nyavu kaviha, kahunda kaviha, chache kaviha, apo sawa Bamdogo Duncan, mkutano na Charo, mwacheza vizuri walai, apo sawa
Kwa shukuru Maulana kwa kutuajalia siku ya leo, ni furaha harusi tulaingojea imetimia.
Mario Ambaka Vindakala hawana lafsemi,
wamepigwa na butwa, harusi twaishuhudia.
Nigeria story,
Nigeria
harusi
leno munayo.
Purity na wapa Joji,
manahalana
ni urembo,
maza somana
we Joji uzipata lua.
Karitunze
Purity
niye wako,
babangu mbao na mama kazo watoa radhi kamili.
Mkakale soyo soyo nyumbani menu,
leo hakuna nonono, ni yesi yesi tupu imetimia.
Tushangilie mandugu bahati sikubali, Kabibi na Mary na Sanita, Rehema Jeli na Salama, Mulageni Purity anenda, Mahenzo mapenzi na Maitha, Franki Kombo Mlageni dada. Mana Joji ana muhala, mkunguni ndo masikani.
Sitaki mwingine mimi Purity, we Joji ndo chaguo langu.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
sionere mwingine nikikona uwe Joji ndo chaguo langu.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
mbele ya Mola kanisani wajue tunapendana.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
hakuna nonono, yesi yesi tupu, nivishe pete niwe wako.
Nitakutunza nitakupeti peti mpenzi wangu,
twende sasa sapso selo apo 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 apo, wapi wale mashemegi Timoth na Hamisi. Utamu mutupu walai, cheza 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 cheza
cheza mikono juu, mikono juu. Wapi producer Tiger? Eh, hey, Vyombo Records. Eh, hey, utamu mtuku. Eh, hey, wewe, twende sasa. Sitaki mwingine, mimi purity. We George ndo chaguo langu.
Nitakutunza, nitakupeti peti mpenzi wangu.
Sionere mwingine nikikona uwe. George ndo chaguo langu.
Nitakutunza, nitakupeti peti mpenzi wangu.
Mbele ya Mola kanisani wajue tunapendana.
Nitakutunza, nitakupeti peti mpenzi wangu.
Hakuna nonono, yesi yesi tupu, nivishe pete niwe wangu.
Nitakutunza, nitakupeti peti mpenzi wangu.